waliba hay onuglisan jaray xafadul kuway kureedna markii shaqada ku nagdeen waalidka bilaaween inyo baad goban diriska ya in sheegi inyo aragayeen onugo oo langarantahay waan injeedi dhinig laamiga may bana waalidka bilaaweena baad goobta onugii oo seedeen xarunta booliska ida adoo tiyaran bilifka muqdisho baro bulshadina dhikan masawargiyay ilo tum isan maalmood bertis lang aragna onugo oo lang aragna raqii ruux meelu u shidki ya markii inta dambaytii onugo maalanti tumi ili haad laak wargili idu onugo dhalay in ili heli onug miite oo yaala qaburo maalan noor kaaso jawaan laak ridi may bana idu onugo dhalay saasaka wargiyay ciidamada booliska idaacadda warsan may baa in sheegay ismaaciil ibraahim maxamed oo ee arika dhimidii abtijay
onugo dugur walaale ee oo wiil dhalay yami dhigta mung ishang maalmo ee noo maqnaay maalanta oo isinoo noo dhumaayna dhumoogu mahayna langa wedi
aya
langa wedi iddo horti ee ku wedi aaboona kooyne shaku ku kooyne unugii waayne dadki deriski may bana erena unugaas lankoo galanta ku haay waan higma laamigan la socdaayana eren
aya
maalantaas raadiskii una galne shalaya miidday mayba booliisdani wargeliiday unug miid ee loorka jar anti xawaalo dhawuuro macalin nuur xawaalo dheera u saaran
aya
marka seeni hoobuna seeni mayba aragnay unugii oo kiliyaalkina ku maqan loor laha dhahgeli muddi saddex maalmood amal eba miidi taale
unugii miid shay la heli tuma ishan maalmood kureedde ya aadiisa kolkiya aragdi unugii oo miid ee kiliyaalkana lukulubahi meeli ka dhiiri wilina jeefto iyado oo quraan saarna ka dareera kungurina eta faleembo sideedaa hadda usoon sheegay kolkala abtaga ariika
unuga aadis shalay markii miidka aragaasi si injamowtiyu ilaa i hata quraanga la saarahay mahadalaas ma nafsadaas diilayda kasi shaba lankooma nagaday ama la nagatay waaw ki dhalayna dhamadayda maamada unuga may baan haayay unugu kale bas ee ku sii yar wantilamaadya dhalmadanka ekaayfiyo laxsani jari unuguna markaan walaalay dhibkaasa may dheraayisa naqobadi may bana galay kooy bulshiyiinta soomaaliyeed may dheraayisi dhiigga oo may dheraay ku dhay dhibki unugeekaniidi baryeylan walaalkan ee ka dhii kora markaan sidaas dartee may bana galay walaagun may dheraayisa oy idaacado may dheeraay deersiya si bulshiweynta dhong inifila dheeg
dhacdadu yagiriidii obsi eed unwiin dadkii deganaayey kaamka ariiga filiyaalka lukulubay deganaayey okiyaali moorada afisiyoni kaamka yaale ee beledka xamar may bana ismaaciil wuxuu sheegay in dadka geedahan ayiin beledka baydhowo waanu ku obsadayaan in owlaadiyo isbeer lankaado fudno jirsho
wallaahi billaahi xaalad eed unhun oo marxalad e iyo may dheeraay isorta xagali unugii miidgay oo bilaaragay soonagay dhomba baydhowya ka aswoytidi geed may dheeraay dad badan ataasiidan hirin maayna unayaalkana bisi markun intima ka aaminaan baydhowayn sii nagadaan dad badan leh yaa may dheeraay hadaba niili degan unuuna baydhowda leh ka wajahna marka may dheeraay isnaylan unugii bale unug bilaa sheegana unug oo may dheeraay isa oo koonfur galbayna ku jeedi leh maayna unu kareena may sheegahay markan unaleho weerarna ni iyana isku baneen amal yan isku dhaadhaasi gadkaha guurahaya marta
aya
abi ilaahay er walaay nin dhamano oo ilaahay idin siiyay hatanin noolan meeliuna ku jeedni lahay noo ka aama meela jeejidaan
ee unugun shileediisa hanglu waaye eleheliyo oo miide xubno jirjoona lalabahi sidii usa warsan in sheegay kolkala ismaaciil ibraahim maxamed
mayba wargeliyaane anti dhibaatooyin onay cusuban muslimiinta dhatiyon hordhan ka aragna hata bilaawati unishanka e may dheraay sida hadda may dheraay geeka hawgaal unan ana unuga kiikano shanka e unug kale koonfur galbeyna ku jeedi oo u siina heerbaydhow ee naftirgey geegeekun ku sidde ee la arageena naeri kacsiidi markina naftikooy markan ada isgalgalow badanga magaaladii dhatiya kooy haa geek markii tacsiidan naska kooy lay blankas may bale ana helegi siisahayti unugay miid geylay meelas lahadhake aa widaadooti geek tacsiidan inka kooyti unug walaaqay dhalay ya geed geeku ku shan adeyna aragay isna saasmiid inay
waliba waa isii eed lahu badan waalidinta Soomaaliyeedna qalbiga jiliyaas insi eed u wiin dhaftarna ka ee idoolayta dhan waana eeto toolan dhayr sidu korno oo obsidiye teegante bulshada Soomaaliyeedna digbu balay in insiyana iyo oo dhiftay intaas dhan jaraan walina buwa qaab cusub oo lunku horseedu korna adduunyada kala se mar hore lunku soo bii ciidamo lungorda ku horseedow ka owlaadi la doofiyo ama jirso isbeerka lunku weel dhadaw walina hoggaamiyaasha tanficili ee dadban oo iyo baahiyayan dad hirika ee dadkaas u kiirin shabakadii isbiirsadii oo caalamka intiis kale in isku shal gooshayaan waana dhoofiyayaan xubno jirka bini'aadamka may baana tan si kalul andaarase galbiyadii waalidiinta oo dhan oo bagana asagun sii jara xubno bini'aadankana lan isticmaala si isbeere waan ugu ku horseedo un baahan dad badanna ku taxadaraan siyaasan inin baahna bulshada dhateenan ka dhagana dhacdi owlaada kisheenaas inin lan walba bulanka kale aaminu waaye.